We demand justice.
We demand justice.
We demand justice.
We demand justice.
Binance go.
Binance go. Binance go. Binance.
Tunasema kwamba hii dhuluma, ujuma na kitendo ya ukiritimba, tunasema kwamba hii lazima ishe hapa Kenya.
Sauti yetu lazima isikike kila mahali. Ilikuwa ni aibu kubwa sana kuona mkubwa wetu, he's an engineer by profession, sio mtu wa kubahatisha, akipigwa kama mnyama na anapigwa kama burukenge na anapigwa na mheshimiwa mkubwa. Kukua engineer sio kazi ya kubahatisha, ni mtu amesoma, amekula vitabu. Mheshimiwa alikuwa na bunduki, which means kama hakungekuwa na mtu hapo nyuma angemshuti.
Hatutakubali sisi kama wafanyikazi wa Kenya Power, hatutakubali watu wawe wanajiwekea, mtu ananunua nini nyanya za stima, anajisambazia umeme, na ile hali kuna wateja wetu ambao wanakuja ofisini wanafanya application kihalali.